nampo ethu nentanda basekhona abazali bonke ekhaya uyena nkabe amunentanda basekhona abazali bonke ekhaya uyena mngani wami unentanda basekhona abazali bonke ekhaya uyena mngani wami unentanda basekhona abazali bonke ekhaya thina sesafela ubaba nashiya ngalutho ekhaya thina sesafela ubaba nashiya ngalutho ekhaya thina safela ubaba nashiya ngalutho ekhaya ithilo kumele sibhekelele umama ubaba nashiya ngalutho ekhaya ithilo kumele sibhekelele umama ubaba nashiya ngalutho ekhaya ithilo kumele sibhekele odadewethu ubaba nashiya ngalutho ekhaya uyena mfowethu nenhlanhla basekhona abazali bonke ekhaya bawucela ugologo kimi ngeyakho imali wenzala ngoba senza sonke bawucela ugologo kimi bawucela ugologo kimi ngeyakho imali wenzala ngoba senza sonke bawucela ugologo kimi ngeyakho imali wenzala ngoba senza sonke imuthi
Sisebenzisa ngayo.